looks good.
Yeah.
Made it.
King Will.
The Fed.
Exclusive from ZHitsPromos.com.
You pay like a tampepo, baby. Day I'm bombeko, baby. Baby, nakapowe. So to go short up a pony. You're so long, papa never. Tafiri panga sensi feet. Tafiri panga sensi Naya, naya. Beka mpange ko stability. Naya, naya. Ndeya mpange stability. Beka mpange ko stability.
Ule mpepela konsoko na yai. File ndabu inofionse ndefu wa yai. Nde kabila ukambe na kwaya. Tia kulomba lomba ine nshifuaya. Nka kusova fionse ufuaya. Kakushitila ilia nelaya ufuaya. Maminga na buwela ka life kakaba pahaya. Nabadia avale tumenamo njebele. Ababe na kuwaya waya baka mwena. Konga na buwela koza life kesu kakaba pahaya. So nishina kapoe kaya.
Mpele kwa champepo baby. Ndeye mbombeko baby. Uchushi watila mwao, kuchituwa fwa, baby nakapowe. So to kushota paponi, yo solo mbapa nebahai. Tafire panga sensi fi, tafire panga sensi ai. Naya, naya, leka mpange kwa stability. Naya, naya, ndia mpange stability.
Kulembela kaleta. Sometimes denu kakofya pala maleti. Let's hope iwe na junior mulite. Kumifuluka ndie kuzani payate. Nevertheless nangu mfole ya malesi. Nalishiba one day ikabalansa. Nevertheless nangu mfole ya malesi. Nalishiba one day God you bless. Mami kunonava jobu yalikosa sometimes. Mufa bati kufileka mo bati gate. Walishiba ndi musoja nganawela. Kama kariepo futi umunani wa soda.
Ile kwe champepo baby. Ndeye mbombeko baby. Uchushi watila mwao kuchituwa fwa. Baby nakapowe. So to kushota paponi. Yo solo mbapa nebahai. Tafire panga sensi fi. Tafire panga sensi ai. Naya, naya. Leka mpange kwa stability. Naya, naya. Ndeye mpange stability.
Managers, Mr. Shaw, DJ Vibe, Luapula Commander, Fine Sweeter, High Fan, Full Buzz, BM Pama Kitwe, Ha, Ika, MB Simple, DJ Fantas, Mr. Two Steps,
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.